kijja kunkosaamu ekitono zirimu imiri international na options endala ukimanyi bulungi nyimbe Kenya Tanzania Burundi newalala sinafuna bubaka kuva eri government kunyinyo kunsonga nti oba nti wali kiri kiri political anything newe nebana shifulage bena nyambala olugendo luno bena nabisuubira wemanya okutambula n'omuntu ina kutambula n'abantu mu mbeera yonna oba ebivulu bibaayo batukola ki batebeerayo ebivulu ebyo mulimu tunoonyayo okufuna naye essaawa zino ku nsonga ya muntu awansi naffe fenyini ng'abantu bwebanga bala obubaka bwe tutuusa mu bivulu ebyo bujja bakosa sinamenya amateeka naye bwe oredi batasa okukola ki odimenya naye byonna nabisuubira era ndi mumalirivu.